studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to bogi jande gafalu hala Mamadou Sama Sekou jamnyali sakrabe kedibe ujunaaji kewdi yimbe notike kasserna noddango alma mamou dikko talatare hande yalla samminde president IBK e gouvernement mudum yo honni golle fuf wala non bamako do beten talatare de do majere fedde M5 RFP bien ngalure de bien na bubi non sanne gollirde froba e golnobe ko be fuf na uddi non tudi dogotoro burem bien na nyakuri jiyam e wi ardibe kabaru cellal be jamar de ngutti tukturde jiyam mudum denno e be bemba sanne bangal mudum de ngoni sembe kabaruji amen hande men kigiri talatare sappo e go leru uti tane 2020 bismillah sakrabe cili nay joni ko fedde M5 RFP yaltini jama waji binde yopugol golle IBK e gouvernement mudum ben ujunaji kewdi yimbe ngoni notibe noddango alma mamou dikko bangal ndedo majere ben talatar handinde sappo go leru utunde ben ardibe fedde de na yidi fa hande hultinde piltal mabbe samminde lamu IBK o keddana ko hebani en Maliki Diallo do fostango mumnatu sendebu
jotobe fedde M5 yaltude kikiida ko be koliti metti mabbe fewde e lamu o yu arando mamou dikko e yimbe mun kala hala leydi France e wi mabbe ben kadata yopugol golle premier ministre Boubou Sissé be koliti wiide dun premier ministre olati ke sababu bayte ko yata e majotobe nogayo wattu majere sappo e go'o e sappo e didi lewru juin jabbindo Boubou Sissé e leydi France iweton nadun France anahani teddude min e dum taykite non dum bindi ko ben jogino le ngodo majere fedde M5 wajibini yopugol himbele mun nangabe e fuddore yontere jabbido dum waddi wattu ne be kollita metti mabbe o do majere fedde M5 ana wadde wattu de keja do CDO ana de leji mali gila kenye kanko e Mamadou Dikko jidi altinerende ka dum lata ki sababu bortinde majere handende
deruntino CDAO mbiyen bangal tidala leedi malindi na jukiti fa hande golle makko tiagal jidal ardibe hewbe horejo nulabe be mbiyen gudlok junotam nyafodon gudlok junotan hanno do yaadi tu nyoroto no talatara hande yahan mbiyen sagitoto yaadi alabar jangu yalla o mo jida e sherif nyoro buy haydara grangal be do mbiyen hejaabe CDAO be yu bangal jawtaade golleji kala ko hawro e dumudum le batu juujure kanako be leede de feddende do kabaru leedi mali fa hande bangal kabaru yidi gallude bamako na ben andira do non ambutaji modi ben buri fuf bete ben ka beten talatari hande sappo go leru utka alhali o wonano fi ko wawako ben koyde na jafudon koyde na ta famdi non sanne le nokuji kewdi sabi majere fedem 5 ben RFP golle wala non fi le ben gallure de gilla wattu midi yimbe fudi non yaadi to place independence ton keddana ko heban en Mariam Koulibaly do fo tan Ousmane Nyalibouli
damde bitikaji kewdi ana uddino sarwisi lam kewdi ana gollano seeda fa wattu 13h gollo be hebbi tube ke wasude gollude nyalom handen o bankaji uddi illa wattu 11h talataare de majer M5 RFP buyti yambereji le ngallure bamako de do lawidi ana fandi ko jeta himbe yawara ana famdi yilotobe ana jeey kulantereji ana fandi ko jete do lawidi bangidi di ngallure de fu ayi himbe ana dogga hodde cuudi fa wattu 14h wattu mo almay mamou dikko noddi himbe ala jabbido yaltude majade bangal de nagu yude boulevard de l'indépendance yottade jardin des cinquantenaires nabirinde kuluba nako horajo leydi meden di gollata ayyam mangal pade ana dari tatteji fu do nabirde pongaji tatteji fu dum woni ko tayita nokuje de majo be yabbirato fu ayyam mangal pade police et gendarmerie et kanye protection civile fa hakunde nyaloma o wala ka fu masiba tayita do de nde majer nay bedde M5 RFP do ndartugol horajo leydi meden di IBK yopugol golle
majere hande ne wadi yontere tiagal imadraji mutere sariaji leydi ndim bien ender e mudum sukabe hobe uddama kasu to kayton yimbe nayo natibe non e juude debbo goto kay yopitama denno tato hidi wena uddi kasu kayton kiti mabbe sartama nyande go lewru septembre fedde M5 RFP holliti yobe njopite sabi yu batte politika ku bindanga fa hande le kabaruji le kawrtal njottinobe kabaruji kenyan na ministre kabaru tsaria ben stifike do majereji nyalade sappo go e sappo didi lewru juhi tan 2020 ewi kasumto mbien ewi kasumtapo fedde hertande mbi hertande horgol do mudun jo inte o memi dun hala kiti mbien jawdi mbien kitiji jawdi mbien gurudi bokati jundi kedana ko halni Moussa Malle Sissoko do fustango Ousmane Nyalibouli
Politinde on wiide war horeji ngadama heddi gidi fu won militaire e barabe wondo barminabe jawdi sudu baba bonnama lay horngoji emi gondi wadude e ministre li wattu gon en joni o himbe wodbe di golleji ana gondi e JUGD be joddeke e procureur e leydi men di holliti be wiide wadbe di golleji fu nangé JUGD on himbe tawbe kanyen ngade di golleji bondi pati dun tanne koyde nangada fu li dem balle didi fu sarya mudum wadde komini do JUGD himbe be golle mudum lata wana min dawram tam himbe hewbe udda mono fu ko waddi dum do mo tukete mi yi minani hono jirudon ni won uddabe balde debbe e joyi yogabe lebbi jeego yogodo fa hakke hitande mono fu hakke hono ko waddi won yuppitabe mi wi procureur be nedda fu mo be nangi pati be jogoro dum ni tan be juge dum pati be joppa fa lewru na lebbi didi fa yaade lebbi tati tawe jugeaka
il faut les faire juger
kala jibe be dorot famdu he juge to tamani na bawi natural bembal whatsapp numero won 76 70 88 51 mo mbudu yobata ke wonju 3321 balde joy tiagal bonandan jamma ben kabaru le ko ben njan kamu le commune minaka e badade mudun jateji fufu e baka wana bangal mairie o wana bangal golobe kumanibe kabar mudun fadde den kebe toraji be kay eginama le ciudi l'école ciudi chamdi didun heddi fa hande len jam kedana ko ban en kedjaro amen mohammed ag isaifatan e du faistango mum natu sendu alcc
Hono dubi kentiti himbele be kebbi torra diam kambu yettiraka yopude galleji mun yaade le cuudi janginirde anaya e galleji sappo nanut kocha mermenaka holiti wide yu kometti non
le menage
galleji ti le gouverneur himbe mu embefu wartirama le cuudi ekolle so gonga o ana yurmi ni de galleji himbe le ndiya won cuudi chaamu noku goddo mayango himbe gombe tobe fu e
wanyimbe yoka
aujourd'hui sans secours won kee joni be anda adadu yibele be kebi torramon kay wimako yodun waddi le janyel kewdi le galure minaka won yibele be keddiki hen jati kambar ko kee yabe namu anda adadu yibele be kebi torramon tiagal balde joyi ko dun waddi yodun holita wiide e wi yibele yokabe sikke gondo do kabaru jogalal torraji diam minaka ton mer nokko o anandarta goleji di wadde li labal kene nanut ko chado majun
il ne faut pas faire la marque recenser des gens qui ont aucune maison de fruits aucune maison de
hotage yimbe janata le galleji mo yimbe be tuudi musama
tawe galleji kewdi kebi torraji diam kambu goddi dun ana jogi sugula mun mer nokko o anandarta faba kenyido heddi yimbe le humani be kabaru mun
hebudi jijam le ciudi dogotoro burem natidi sanne wakat jon o jamare de yida fe hokkoyde jijam mudun ardi be ciudi dogotoro be anda ko dum sabbi denno e be bemba sanne to susref burem tun be jitraga fi nawtrade dokkal tan no bian jijam habitibe be kedan no ko ban en kedjado amen tijani trawade do fostango usmal nyal bul alcici
yobude jijam le ciudi dogotoro burem anatidi sanne wattu gon en joni o o nyawdo goto mo jijam mo juppuro no wakati goto hebino ti allahju mudun
wat wadino yija an yupi sanne pushing al idi antaw bawmi heddi be midan kan ledde bawdi darude yifugol injanda min toti nyanduji goddi balu dikam hedde iyan so wana dum lattono wajibe e juude am tawtude iyan sebe iyan an hewan mide yaranno dipton mide nyamanno liddi kanye henyere
suudu dogotoro CCRF burem wattu gon e joni o botel iyan fay gotel wala tawen suudu dogotoro ndu ana jogi nokkodo iyan waay resede leemun e wi kananke ndu suudu dogotoro ko sabbe bini dum sabbe himbe garata hokkude iyan docteur Amadou Halidou médecin chef CCRF Bouram
Il a ngaru mi fuddore hitane 2019 faado be ngoni hande do bide wondi tewtude gabere fami muino nokkuto iyan waawi resede mino jogi friko ngaji di nange marchinta nyoloma ila jam won machine momi jogi dokkomin courant gafa hande mi kebay muinde nokkuto iyan waawi resede
ko boy joni himbe ngarata hokkude iyan militaire en kanyanta ngarata hokkude dum weli sanne horeje surto ko tondu ka dum hejeta e wi makko
mangal pade be tan woni yimbe dokkobe iyamu e hande e jogi darne mawnde do wattu e juude an barkinde wala funo be chali warde notade noddango ami wattu fuso be ngadi noddango fewde mabbe be ngara notade noddango ami ngadum tan wana dabere timmino ciddallaw mangal pade be won on ko wada ko wana dum yimbel be haani hawtude so nangondir
lehi gendi buramdi ko sabe de himbe jaata hokko di jamu ben sabe ana kula pati nyawuji ndaba dum ben horje suru dogotorondu holiti wi dabbe ji fu amama pati himbe ndaba ndira lehu ko gol ijam do wana ko tijantur hebin istijo tamani ciude buram
bangal nyaw covid 19 mbi ndogotro en holti wiide talatar handi sappo go leru outo hitande 2020 nyawbe nayobe dikke e nyawbe nayon somtanama fay goto hedda ken denno do sudum fu fawrunchinama binna nyawbe yu ko buri unyaaji nogo e joyo ben somtanabe yu ko badi unyaaji diron e no temdore nogo jonguni yube hen
studio tamani yu faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e Fédéral Europe
sengare li kabaruji amen na de region ngaji di em jannatu kemparana li cercle 100 de rewtama joni tiagal hipugollo do poste gendarme en ngbenne sudu kasu mabbe jamma talatarnde yimbe dido heddike hen gendarme goto e mbien do mo kasu goto seta fuji holti wiide ju golle jon en kabarde do mutuji e mobile kip mbien pick up pour ibe tafon sudu kasu o do be mbari sirvian prison o mbien fadima uddide kasu mbien uddibe kasu be fufu feba dogude to an songo ton hakke temdoro yimbe do jonna kambe dogotoro en kanyo gollobe mairie commune wattaguna itinama puddi alatne kenyan sapu leru utto jande famin gollo do rafingure fanda mudun e wi landini be dun be yu mbenna sembinde bawde mabbe golle e kanyo buttude sane rafingure mbenna le nokku le gourmari ndi ce serait an songo e kanyo ONG sécurité denan gondi landini be galdo kawrtal en timdar na kabaruji di to mbien koro tonno do mbien mobile cavity ben leedi mali mbien jahono to mondoro tonno yabbi bombore irande dun la dum wadi nyande ay alan yabbine de le commune dinanguru region moti ben holtama wiide yo yimbe militaire en sol cavity be en jonfu woni barmibe e ngoldo hippugol dun timita kabaruji amen hande do e sedden yotre meden wawande